asithethe nge Freedom Day noma ngosuku lwenkululeko olulodwa. UApril sithetha ngaye njengenyanga yenkululeko. Kuye kubeke nezinto esizenzayo ukuthi sizenze ukuze kufike kulola suku. Soke abantu basemakhanda abakhi bala abaluzanga noma abalahlekelwe ngoba kuzabe kunosuku olukhulu la lapho kuzobe khona upresident esebenzisana ne rural development aphezwa kwenza into ezinkulu nabantu basemakhanda azothokoza nabo abungaze lolu suku. Ingakho ke sithi siyashare noma siyasebenzisana ukuthi bona ke abantu basemakhanda kufanele bajabule ngoba okuhle okuzokwenzeka kuzobe kula bese bephinda beba nethuba ngomhla ka 27 futhi lokuba ingxenye yombungazo kazwe lonke kade benombungazo ngomhla ka 26 obhekene nje nabo la ozobuholwa u Department of Rural Development no President. Sinezinto ke futhi eziningi esizobe sizenza ezizomenyezela ukuthi ukuze sifike kulo 26 no 27 kuzabe kwenziwani la emakhanda nase Nelson Mandela metro. Ingakho ke sithi la kuzabe kumandi kakhulu sibungaza ukuthi sikhululekile ubaba uMakhanda kanqele kuningi okuhle asenzela khona ukulwisana nempilo yokucindezelo noku nocalucalulo obelwenziwa. So ke siyambungaza, sithokoza naye kanye nabantu basemakhaya.